arah ke te kaipapa aku a te rito, i whiwhi pūtea, nō nei etahi ko puta ngā tauira o te rauna tuatahi, o te rito tuatahi ki te ao mahi ai, i whakawhiwhia mātou tētahi o aua tauira, hei kaipānui, hei kaikawe kōrero anō hoki mō te reo irirangi o Ngāti Porou,